Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe hejiɓe jam wali moɗo ɗi gone bete alalbare capantati goho lewru uddu hitande 2022 hamde dieyna ƴaɓɓoreke silimaji sappo ɗiɗi Ousmane Niall Boule kabaruji ɗo nujjiɗe to ɓoggi janɗe to kabaru egguɓe wonɓe Bamako e Menaka ana wembi ley wattu ndungu o e wi maɓɓe ko wona koɓe kasindini bangal nguure eɓe jogui tiɗallaji kewɗi bangal ɗo ɓe gona cenam fa yettade e cellal jagumaɗe jinnateɗe ley boli seli suuɗede tawene ɗi safariji kanankoɓe bangal cellal ana kaɗi sottugol muɗum ɗum ana fawi dow aniya laamu o renude himɓe ɗi safariji ɗiɓe mbi moƴƴa bangal cellal kulol ana woodi to mottito pati yologol waɗa ɗum wonno ko huli direction régional hydraulique kañe e gofornora région o kulol ngol fuu ɓuri to sofara to o nokku gonɗo ley cercle dienne yo ɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗon heɗat studio tamani Bamako ɗo ujunaji woni egguɓe warde ley muɗum joɗiɓe ley nokkuji kewɗe ko wona koɓe kasindini bangal nguure ɓe kolliti wiide eɓe ley o wattu ndungu tiɗallaji kewɗi ɓe jogi bangal ɗo ɓe gona cenam kañe e ñawuji saabe e ndiyameji toɓoji centre mabilier ɗo nokku noddirteɗo sogoni ko kañe e galbal falaje yo nokkuji ɗiɗi ɗe ɓe egguɓe goni ley muɗum ko ɓuri hewde ɓe fuu ley wuddu leydi meɗen nde ƴiwri warde Mamadou Sama Seku tuntu keɓe anni ko heɓini en
wakkati joni o ñawɓe hewɓe ana hakkude egguɓe oɗon nokku falaje no hollitiri Mawlud Dikko keƴaɗo haala déplacé en ɓe o hollitti wiide yogaɓe kay ñaw maɓɓe satti sanne
déplacé en gonɗo inchallah ana heewide jaate muɗum no yaaka fa yimɓe seeɗa manke ujunere cuuɗɗi no yaafa temede jetti suuduka caɗele kammu o ko ɓuuri torrude ka fuu hannden ka ɓooɗi ɗini yimɓe ana kaani hokkede arkillaji fay keŋe won haalanɓe kan haala arkilleji yaate pali o sukaɓe hewɓe ñawiɗu wona sukaɓana moɗo joni ka pali o ka wala mo yoppidu suka e moɗo mo yiiɗa fuu jonta ɗo min e hora nderemi joni ɗum jonta ɗo
yo honondi dun to nokku egguɓe sugoni ko oɗon nokku kay ko warata temeɗe kureji goni hakkude jammeji kammu dariɗi e tundiji kille bari keƴaɗo rewɓe nokku o holti wiide ñawuji heɓama saabi rafi arkillaji ɓuuri fuuf wonandi sukaɓe
ley ndungu tiɗallaji ne woni sanne wallay cuuɗɗi wonɓe kammu natata mumen jaati goɓɓe ɓe cuuɗi mumen so kammu wari wawa lelade nokkuji mumen fuu sof sa daari cuuɗi ɗi ko joni dow majji ta tan fuu ko seekini ay ɗum probléme muɗum wonto seeɗa arkilleji du wala balɗe ñande ni yimɓe pura rouge en wari hokki min arkilleji goto goto ɓeyɗale arkille goto goto heƴata nan nokkure nde to nde ndiyam ana daro sa kammu to
heƴaɓe laamu gonɓe ley ɗiɗo nokkuji ɗi holti wiide immadraji na jukkiti waɗede yalla laamu o e kañe joyi anneji lobbuɓe na kinno no fewiri ɓeɗo egguɓe ɓe
to menaka to egguɓe ana gondi ɓeydade warde ley muɗum ɓe capanɗe ujunaji limta ley gendidi ley o wattu e wi direction régional du développement social et de l' économie solidaire ɓe himɓe dogguɓe baseji gondi ɓe himɓe doggui ley galle muɓen saabi baseji gonɗi ley ɗe nokkuje e wi directeur Amadou Hassimi Dikko ɓe egguɓe ana kasindini nguure kañ e kaake kewɗe goɗɗe keɗe ko keɗe haala makko dow accitango sita sidiɓe
onna en terme de ménage 11000
galleji ɗimi jaɓɓiɗi ana yaha faya galleji ujunaji sappo e goho e temeɗe jetti e capanɗe jeenayi e joyyi le ɗi galleji jamamami hiisi o ana yetto fa yimɓe ujunaji capanɗe jeegon e ujunaji joyyi e yimɓe temeɗe jettoon e capanɗe jeenayi e joyyi on warɓe ɓen hiisiɓe ana yaha yimɓe ujunaji jeenayi e yimɓe temeɗe jettoon e capanɗe jeegon e joyyi rewɓen ana yaha yimɓe ujunaji sappo e goho e yimɓe temeɗe nayyi e capan taton e ɗiɗon sukaɓe ɓe fottade ɗum fa yettade ɓe duuɓi sappo e jetti kome hiisi ana yaaha e sukaɓe yimɓe ujunaji deɓe e ujunaji jeɗɗi e temeɗe jeɗɗon e capanɗe jeenayyi e nayyi wonɓe ley genni mene kandi fa hannden meɗe wondi e jaɓɓade yimɓe eggu o yoppi guelleji mumen fedde entretien ne HCR ne fini amin dabiri ɓe wawiɓe ñiɗi ko yahata dankiji temeɗe tati e capanɗe jeenayyi e joyyi ko hakka yimɓe jogaɓe meɗe lafa ñamiri ko hakkete ɓe yimɓe cuuɗi lekkolɗe fuu le genni mene kandi ana ɓuti jama
les écoles sont été occupées
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andaɗo mbawi heɓude dow ɓeɓe ande ɗe dohelamen facebook kañe compte twitter ministère humaninde jande holiti wiide jande l'école 2022-2023 fuɗɗan sappo e jeegon lewru septembre waroru ndu ngol udditingol ana wodane cuuɗi l'école jande de leyleyre ɗum fuɗɗude jardin d'enfant ŋaji fayotade jande hakkundere lycée ŋaji technique ŋaji professionnel ŋaji fayotade IFM ŋaji e wi horeɓe yogaɓe cuuɗi l'école fuɗɗugol jande le o wattu waɗanamɓe tiɗallaji haya hedde saraɓe sukaɓe l'école kañum en kolliti wiide nde dabere juwi ɗum ɓen faɓidor enen fam anne ko Juliette Koulibaly heɓini en do faccitago sita sidiɓe Fatimata Mayga
le guenni bamako ni kayal nokkuji hewɗe le leydi nin kabaru fawiɗo no ɓamgon école le sappo e jeegol lew septembre nu nangge hakkille saraɓe sukaɓe jongoɓe l'école ɓen le wimmeɓe ɓe lannaki le o watti no ɓamgon école meɗen lamdol laamu o tinno ƴeewita nde ñalana haalana
min andana ɗum hunde ɗum yaawi sanne minen ka min cikki fa lewru octobre noon ɓe doma fa lewru dartundu ɓe kokka min feeso balɗe sappo e joyi fa min lannina sukaɓe ɓamtude école joni yaawi sanne fewi yimɓe lanninaki fa gasa ana hawra e ñande aljumare ɓe joppa ɗum e altinere fa min keɓa lanninade fa
gasa
lewi horeɓe cuuɗi l'école ɓe ɓeydo holliti wi ɓamgon école le sappo e jeegon lewru septembre ɗum wala hunde ko darti sanne gaɗɗu e tawede fuu ɓe holliti ɓeɓe jokkan cérémon lam o holliti o Abdoul Kader Traoré kañum hoorejo suudu école entretien Mamadou Diaradé le dene medina koura
vraiment les conditions du
no wakkati o worri joni no yaafa sabu cuuɗi école uji ɗi fuu keewi ndiyam e kañe huuɗo tati lewru octobre wonno date lobbo fa école ɓamte ka sariyaji gouvernement o ni min jokki waajimi min gaɗa koɓe mbi min gaɗan e bawɗe amen fuu fadde ñalande mum yottade huuɗo ko itte
rawnen lam o holliti wi école ɗi fuɗɗe le sappo e jeegon lewru octobre hitande 2021 gaɗɗu e tawede fuu ɓe warɓe bantin ɓame ko école on saabe torraji mataɗe le nokkuji ɗe hono diyandi mataɗi le cuuɗi l'école yogaji ɗi e nannal muɗum ngam miccitinde fa hannden wi ɗu e tawede fuu cuuɗi l'école darniɗe hoore mumen ko heewi ana miili fuɗɗe jande goho nu lewru septembre
a wawa yaade le ngallure bamako nde tawe a yiyay sottoɓe moɗe ana dondi ciggiji muɓɓen ana jiilo na ana juuɗi e juddi e tabalaji muɓɓen ɓe noddirteɓe e bomarankoɓe e bomarankore yaala yaala fura hannden ka yiye cuuɗatako moggatako ɗo bamako ɗo ɗi safareji ɗi dogotoɗo en mbiyata moƴƴa himɓe ana ɓama ɗum ɓen sanne ɗe poɗɗe ko ɓuri hewde fuu yo safareji na wallaji fa yottade ɓuɓalla e wiɓamoɓe ɗum fa ɓeyjoɗeɗen faamu anni ko daramanna mayga heɓini hen ɗu faccitago Mamadou Sama Sekou e sitta sidɗiɓe
ɗiɗo safariji ɗi ko ɓuuri hewde yo prodiŋaji ɗi moƴƴinaka no haniri poɗɗe siroŋaji condi safare e imteɗe len ndiyam yo safariji ɗi heɓete le lumoji boutiqueaji e fay le galleji yogaji cogguji majji ɗum no jaafi
min ke e hoore ɗam mi sotta cafaje sottate ɗi laabi ɗiɗ homo fe goto ɗo hana sodde ɗum laamu an hani fiide dabri haɗa ɓe cottoɓe cafaje ɗi laabi ɗin hollitiɓe golleji yogaɗi ɗiɓe hani gollude cafaje cottate ɗo laabi ɗi yogaji e majji ana moƴƴi jaade ɓuureji cafaje cottate ɗi pharmacie ji
ɗiɗo pruningaji ɗi moƴƴona fewi cellal ɗi wembi sanne dogotoro en ewi docteur Boubacar Richard horejo fedde pharmacien en Mali gonɓe Bamako ana hani lamkoɓeɓe kinno kabar muɗum no fewiri yalla biltude kaɗo tiɗallah cellal ɓiɓe leydi ndi
meɗe duo heɓde série hannde nde leydi ndin ko hatta sottugon ɗe cafaje le laabi ɗin saabi ko heewi ɗi poɗɗeji ana hewtina yimɓe ñabdaji hewdi saabi ɗi maritaki no wodiri ɗiɗɓel muɗum cottoɓe ɗe poɗɗe ɓe wala yimɓe janguɗeɓe andina hunde fuu de kabar pharmacie e nannal muɗum lamo han fiide dabri yalla ɗi golleji e nannal muɗum ana acca waɗede le leydi ndi
ɓeydade frati muɗum dow cellal sottugol ele yeddugol saria ɗiɗo safareji ɗi naɓɓuyta jaati keɓal leydi ndi e wi fedde pharmacien en Mali
farrati yologol ana mawni sanne le région mofti fuu ɓuri to sow farato ɗum wonno ko gouvernora région o holliti le communiqué gotoma waɗi ñande noga e joyi lewru utta ndu ɓe himɓe ɗe nokkuje ɓe dulla e majjum kolliti wiide ana gondi e wadde bawɗe muɓɓen fuu dartude rentade faɓidore ne fam keɗen mumin sen debbo e Mamadou Sama Sekou
le bataki gouvernora mofti holitama wiide nde hakke ndiyam yettiki centimétre teme jeego e noga e joyi farati gonanda mun ana mawni tawe le ngallure mofti gollirɗe direction régional de l'hydraulique taykiti noga e joyi lewru utto jabbindu adadu jammayo fotino centimetre teme joy e debesa tawene sufara hakkemun yo centimetre teme joy e chapan de jenay idun sullani e wi horejo gollirdande pierre kasuge
sunin jamdam yawti centimetre ji teme tati enogay idun sambina farati modo kasaraji kambar dun min goni tewtude dabareji e le tewtugol kaki hadoji bonondan jam rouge kay nafabo min bangal mudu
sike wala yen farati bonondan diam ana mauni sanne sofara kilometre chapande jeddi e nay woni akune nokku o e mopti idun le cercle jinni yudun holiti wide yimbe le ton e wi adama konakeu dabare ko be tabbi don gonden joni yu wande jarendi le chakuji yalla be berena chuudi mabbe
Soni en ƴeewi adadun jamma tokoji le odon nokku o nden taka wide jaati mo hikka o heewi sanne so gonga haale ɗum wembi min sanne dabareji emin pi woni hebbinde cakuji jarendi yalla diɗude nokku o hadden jamma jaɓɓade
keƴaɓe région o ana joƴƴina hakkille yimɓele wiide ɓe fi dabare so ni bonanda ndiyam waɗi kano laati fuu ɓeɓe darda e yimɓele ton ɓuri fuu baddiɓe maayo ɓe iwa le nokkule ɗe na donna ɓe fiya dabareji kertaɗi
ley wattu cakitiɗo wonɓe dow ɓembe ande ɗe fuu ana tewte noddirede blogueur en so tawa ɗum gonga so tawa pene tawene blogueur yo neɗɗo joguiɗo bembal ande ko wiyete blog va hokka kabaruji hay ɗum wonno ko andinɓe golle muɗum no kolliti wiide heɗum sendi blogueur e vidéo man fewde e ñalawma keƴanaɗo blog jambinteɗo capantati e goho lewru utundu lala aicha walata ɗin fa tewti jabugol landol anne koye ɓinen do faccitago sita sidiɓe Fatoumata Mayiga
wala hono heɓde hello e inde muɗum do beme ande ɗe ko entretré page ɗum watta saabe so neɗɗo intré bloqueur ɗum ko holliti hoorejo fedde doni bloc lewimakko gollango entretré bloqing ana jogui sarreji muɗum kañum ɗum Abdoulaye Guindou kañum hoorejo fedde communauté de bloqueur
koro blogueur yo neɗɗo jottino kabaruji dow bembe blog yo kawrital jottinoɓe kabaruji dow bembe dow world press blogueur e gaɗoɓe vidéo ana certi eɓe gatta vidéo
lewiɓe yeɗoɓe kabaruji dow bembe andede ɓe holliti wigal gollal ɓen heɓa hen musakaji mabɓe gollal mabɓe ga ana fawi do hettinugol jamare fuu kabaruji e hollitinde haqqilleji fabato yimɓeɓe caggal muɗum ɓe holliti kamɓeɓe hettino kabaruji yimɓeɓe wawa jantude e inde mum en
blogueur jottino kabaruji dartana dabari e tiɗallaji ɗi goodu dow bembe wona wajibi tawe blogueur laata jottino kabaruji ana wawi laatade a yiɗan golle o naata hen gaɗa ko hani waɗede blogueur kollito tiɗallaji
hoɗum serti blogueur kan e vidéo man Issa Angoyba holliti wonko sertiɓe kan yo goto e blogueur en
gaɗoɓe vidéo yogaɓe anda kowoni golle mum en saabu eɓe jenna dow bembe blogueur ne wana ɗum woni golle mum ana fanɗi jeeya blogueur jennowo dow bembe blogueur golle mum tan hinni yettininde kabaruji dartande tiɗallaji ɗi dabari
miccitunde wi neɗɗo noddirteɗo blogueur gollal muɗum wala winnigon tan yogaɓe mabɓe ana hollita photoji ko heewi dow bembe andade fawtade e vidéo ngaji nandan muɗum ko fabato yeɗɗi kabaruji Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi e jaran le laamu Masina guelle seɓɓe miyeru e concours ley commune Masina dewri ñande talatare capantati lewru août ndu caggal duuɓi capanɗe jeego e nayyi basi gonɗo hakkude mumɓen daraniɓe surore fa dewral waɗa hakkude mabɓe yo hooreɓe leñol ha ɓe saabe denɗiragu gonɗo hakkude mabɓe basi o basi hakkude ɗe guelle ɗiɗi fuɗɗi illa nogay e jetti lewru juin hitande 1958 saabe nokku ɗo awete noddirteɗo farajalani dow maayo fleuve Niger ngo kanankoɓe cercle Masina jetti kanankoɓe ɗe guelle ɗiɗi jaɓude rewrude kuma daw cercle Masina holliti wiide dewral hakkude mabɓe seññinete nogay e ɗiɗi lewru septembre waro ndu ley guendi Masina yimɓe joyom jonkiji mabɓe en Moussa tatonɓe yo sukaɓe duuɓi tati yaade joyi. Ɗum waɗi Alan ƴaɓɓiɗo o nokku noddirteɗo karatu leygomin Wasulu Bale cercle Yanfolila e wi seediɓe iwrude toon o masiba waɗi nokku ley damare wotere. Nen ɓe yimɓe joyon caggal ko kambo waranno woni ko ɓe tewti dartude faaɓe cuuro ley o nokku nde won nokku o sami dow maɓɓe e wi seediɓe gendarme en kañe e kanankoɓe docteur en jeyi le o nokku ndaarude hono ɗum waɗiri. Ko yahata yimɓe capanɗe joyom no Bale société civil kañe e kanankoɓe banggal finatawa kawri aljumare ƴaɓɓine nde Batu pawiɗo dow kabaru sariyaji kesi woteji fanda muɗum hollitinde wiide yo fa yimɓe cercle o kollite e sariyaji kesi pawiɗi hono kabaru woteji yimɓe martine kabaru yimɓe martine hono ɗum wori yalla en ɓeyde tabede no haniri. Wi hoorejo tribunal kañe e commandaw o no hollitinde wiide yambere muɗum waɗi yesso yimɓe hewɓe ka fuu ɓe ndewri wiide no tabgol muɗum nafa mawɗo waɗan fa yimɓe teddina sariyaji woteji ɗi no golle o kuncimɓe ɗum hoore yo ONG ADFIM ko père et parem kanankoɓe o nokku kañe e yimɓe nokkuje ɗon fuu kolliti jetti o imma dar sakiraɗo kaduɗi kabaruji ko andoni fuu ɗo mbawi heɓude 3w.studio80.org nado fa kettino ɗo mbawi nodu numéro viamo 37321 wassalam. Haɗgol maccuɗa ko yimɓe toñaɓe totte haggeji mumɓen faddade toraji gatteɗi fewde e rewɓe hono ɗin woni kabaruji kesi gatteteɗi dow sariya kesoɓe noddirta loi di code kañe e code procédure pénal ngal kawrital ɗe bindanɗe tabgol muɗum ministére humunide sariya e hakkeji yimɓe daraniɗum ñande sappo e joyi yaade nogay e lewru uttundu. Christian Idrissa Diassana magistrat président chambre criminel cour supreme Mali warti dow koɓe winda dow ɗe ko winda dow muɗum anni ko wi laali tangara dow faccitango Mamadou Sama Seku.
Le projet vient d'être validé pratiquement.
Projet okay jabanama fay boyali ka ko heddi gollede ko ka fadde den lugaji e landule kewde ngoni ngadaadi dum fuf dum fuddiri e facintinali de ministre sariya holliti bangal yewtanguji di o yeli non yide e sariyaji di so bangal sariyaji kandi yewtede yo hunjangul hore sariyaji bangal jukkugo tagu jogaji di jetin li leddi mendi di hala mun memataki non fi den sabi cadele yogaje no wonno e li sariyaji di e misalo musul e yogabe caloto tuttude nottuŋaji saabi himmeji mabɓe ɗi ndenno rentinde kawar nottuŋaji sukaɓe lekkoy e mutere golle musil hana fi hinnaɗi ɗum saabi nottuŋaji ɗi yo sifa kaki gollirɗi ndenno ministre jande leydi ndi holliti min gartan hakkille onɗon nokku e ley sariyaji ɗi andon ndun ɗum waɗama hanka sen yo jaati luttugol sariya ana woodi ɗum no farati bonanda gurdam goɗɗo e kañe torraji bangal lende ɓeydade hen ɗum maccukaku andon tan kabaruji kewɗi gartanama hakkillo e ley ɗiɗo sariyaji kesi ɗi haala muɗum tanki noon fewi nden so banggal nafaka ɗiɗo waltigoji ɗi andon ana hani sariyaji ɗi fuɗɗa golle tafun saabi ko ɓuuri hewde sariyaji ɗi gollatake no haniri hokka on misalo jukkugoji yogaji gonɗi le sariyaji amen gilla 1961 ka ko ɓuuri hewde jugem ɓe memata fi kabar muɗum e misalo banggal accident circulation juge o ana jogui bawɗe caggal ko o jukki sambinɗo accident o wajibinde jomum yoɓude kalisi ma dun uddude makko kaso omo wawi dun no tertude permis makko ka memata haala taguji yogaji ɗi hollitana hani jukkode e ley sariyaji ɗi ndenno soni ɗiɗo sifaji matama ana hani jugem ɓe gollira ɗi andon wiide ɗum no ɗiɗo sariyaji ɗi ɓamama e ley wattangol hakkillo nesuji leydi Mali killa hitan 2001 jaati bononda dow sukaɓe ko wiyete pédophili jukkugo muɗum nattonga noon saabi fa yottade onɗo hitan 2001 haala muɗum memaka noon fewi ley sariyaji leydi Mali ndenno 2001 ɗum ɓama so kabaruji ɗi yirwi ana hani sariyaji ɗiɗum jirwa ana woddu kabatellaji juttinteɗe rewɓe ɗi sariya jukkata ɓeydade ɗum ɗum wadde lende nokku goɗɗo ko wona dewgal ɗum ɗum yo kabaru hanɗo jukkede saabi haala muɗum memaka noon fo e ley sariyaji amen ɗi nden hollitiɗe on tan ne goni yirwde seeɗa seeɗa saabi kala wattu so jugem ɓe ana gollira sariyaji caɗele ɗe taykete nden yimɓe seera hay ban ɗiɗo nokkuji ɗi yalla ɗiɗo boppiji ɗi na moƴintine e dartinde ɗum no haniri.